Alex Winter Music. Ah yeah.
Alex Winter Music.
Obulamu bunyuma, sitya nchidamu, abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma. Obulamu bunyuma, sitya nchidamu, abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma.
Heavy, vibe ziziri heavy. Na abazuku byebanyo, beno tukuba. Eva tetubaweza, ebyabalema byetukola. Tubasomesa, tugunjula tuyigiriza. Batwekwatako byebayiga, Winter kenzize. Situka tude, abatamanyi mwanguwe.
Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma. Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma.
Kuba jogesa, teba kwatako. Goline byana kudyo, abatusangayo. Mutu pongako, chiba chamanyi mulonga sinabuka. Bande kanga waka, kabampita mwana muto. Ngacheba tamanyi, waka gwenina. Naliwa kubikola kuba, bali bamanyi. Ngateba chindaga, na wasuka kubala sanifeno kubatisa. Kuba nembasa, kesi tudeka zivuge.
Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma. Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma.
Byana byasomye, byemonga byanyumye. Tupazi wede mukabatumya, bana mbabusa. Evi watu nebasunda, kanoke kadomanye. Ngenda nabiriwo, checho nemerako. Atize endimba singa sida mawega. Tengu gendima, ya galeza la ulikome. Nzige kubwa jeke, mpanko funa jeke. Jeke inga ulikatia, Winter ndiwa babia. Mukino ndiwa, tantege deto nenya. Kuba nkira besi, batu kankira bombo. Pana kola mumu zirage.
Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma. Obulamu bunyuma, sitya nchidamu. Abampagidde muwage, life enyuma. Golumo itayo, noziri yako webinyuma.